Well, we praise God today, amen. As we come into this meeting once again in Kenya.
Tunapokuja kwako tena kwa mkutano huu kutoka Kenya.
It's a privilege for me to come and preach the gospel in this part of the world.
Ni nafasi maalum mimi kuweza kuja na kuhubiri injili.
I know that many Christians out there are asleep.
Najua ya kwamba Wakristo wengi kule nje wamepata kulala.
It's very difficult to wake them up.
Na ni vigumu sana kupata kuwaamsha.
They need to be wakened out of their sleep.
Wanahitaji kuamshwa kutoka kwa usingizi wao.
And that's why God has called me.
Na ndio sababu Mungu amepata kuniita.
As I preached in previous messages,
jinsi nilivyohubiri katika jumbe zilizopita,
it's always very difficult for people to believe the one that God has sent.
Ni vigumu zaidi kwa watu kupata kuamini yule ambaye Mungu amepata kumtuma.
The servants of God, the men, the prophets, the pastors.
Watumishi wa Mungu, wachungaji pamoja na manabii.
Very difficult for them to believe that.
Ni vigumu sana watu kuweza kupata kuamini.
History will prove me out.
Na hata historia itapata kuweka mambo haya wazi.
Both in the Bible,
katika Biblia,
and since the days of the apostles.
Na hata kutoka nyakati za mitume.
People have great difficulty in believing the present, the thing that is present now.
Watu wana shida kuamini vitu ambavyo vinatendeka sasa.
They all want to believe something is going to happen in the future.
Wanataka watu kuamini ya kwamba mambo ama jambo litatendeka katika nyakati za usoni.
And they'll all agree something happened in the past.
Na wataamini ya kwamba kuna jambo lililotukia kule mbeleni.
No problem with that usually.
Na hakuna shida, hawana shida na mambo hayo mawili.
Amen. What's happening now?
Lakini kila kinatendeka sasa,
which is so important to God.
Ambacho ni muhimu sana kwa Mungu.
So important to God.
Muhimu sana kwa Mungu.
Because if we don't get the thing that is now,
kwa maana tusipopata kitu ambacho kinatendeka sasa,
we won't be ready for the future.
Hatutakuwa tayari kwa sababu ya mambo yatakayotendeka kesho.
And I believe God is in heaven right now.
Na naamini Mungu yuko mbinguni sasa hivi.
Amen. And he's preparing the marriage supper of the Lamb.
Na anatayarisha arusi ya mwana kondoo.
Getting ready for his bride to come.
Kuwa tayari kwa sababu ya kanisa lake kunyakuliwa.
We are only in preparation. We are not yet married.
Tuko tu katika matayarisho na bado hatujapata kuolewa naye.
There's a marriage that has to take place yet.
Kwa maana kuna arusi ama ndoa ambayo inahitajika kufanyika.
And it's only reserved for the elect of God.
Na hii imewekwa kwa ajili ya wale wateule wa Mungu.
There was a rich man that had a great feast, a marriage feast in the Bible. Jesus talked about it, a parable.
Kulikuwa na tajiri mmoja ambaye Yesu Kristo alizungumzia, aliweza kuandaa watu na kualika katika karamu.
And he bid many to come to the marriage feast.
Na akawaalika wengi wapate kuja katika sherehe ya harusi.
And he prepared all, everything prepared.
Na akaweka kila kitu kawa kimeandaliwa.
Amen. And he sent out an invitation for all those to come.
Na akatuma mwaliko kwa watu wote wapate kuja.
And he had the feast and people came.
Na akawa na sherehe na watu wakaja.
And when he looked, there was one person there he never had the wedding garment on.
Lakini alipoangalia akaona ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye hakuwa na mavazi yaliyostahili.
And he asked him, how did you get in here without this garment?
Na akamuuliza, je, ulipataje kuingia pasipo mavazi ya karamu hii?
And he cast him out.
Na akaweza kumuondoa nje ya karamu.
And it's the same thing today.
Na ndivyo ilivyo leo hii.
People say they're saved.
Watu usema ya kwamba wameokoka.
They say, you know, that they're going to heaven.
Wanasema ya kwamba wanaenda mbinguni.
But are you ready to prepare yourself for the wedding garment, for the preparation for the feast for Jesus?
Lakini je, uko tayari kuweza kujiandaa kwa sababu ya vazi ambalo unahitaji kuvaa katika karamu hii ya Yesu?
Do you have a new name reserved for you in heaven?
Je, umewekewa jina jipya mbinguni?
One thing to say you're saved and be a part of a denomination.
Ni jambo moja kusema umeokoka na kuwa sehemu ya dini.
But are you ready to put on the wedding garment?
Lakini je, uko tayari kuvaa mavazi mapya ya harusi?
Reserved for those that will prepare themselves.
Ambao yameandaliwa kwa wale watakaojiandaa.
And get ready for the coming of the Lord Jesus.
Na kuweza kuwa tayari kwa sababu ya kurudi kwa Bwana Yesu.
He is preparing his people.
Maana anawaandaa watu wake.
The marriage has not yet taken place.
Hiyo harusi haijapata kufanyika.
So God is in the earth now with prophets, evangelists, teachers.
Mungu yuko katika ulimwengu na walimu pamoja na manabii.
To prepare the wedding party.
Kwa sababu ya maandalizi ya harusi hiyo.
The people that reserved unto him.
Watu ambao wameandaliwa kwa ajili yake.
Hallelujah.
Amen.
There was another feast wedding that took place.
Kulikuwa pia na sherehe au karamu nyingine ambayo ilipata kuandaliwa.
10 virgins.
Kulikuwa na wanawali 10.
5 were foolish, 5 were wise.
Watano walikuwa wenye hekima, watano walikuwa wajinga wapumbavu.
Are you wise today to hear the word of God?
Je, wewe ni mtu uliye na hekima kusikia neno la Mungu siku ya leo?
Because they never had enough oil.
Kwa sababu hawakuwa na mafuta ya kutosha.
And they ran out of oil in their lamp.
Na hivyo mafuta yakaisha katika taa zao.
When they went to get the oil,
walipoondoka kwenda kuyatafuta,
they came back to the wedding feast.
Na kurudi katika sherehe,
and they knocked on the gate.
Na kuweza kugonga mlangoni,
and they tried to get in.
Na wakajaribu kuingia.
Amen. But they could not get in.
Lakini hawangepata kuingia.
Amen. But the 5 wise virgins who had enough oil, amen.
Lakini wale watano wenye busara walikuwa na mafuta ya kutosha.
They were inside.
Na wao walikuwa tayari ndani ya sherehe.
And they were ready to meet the bridegroom.
Na walikuwa tayari kukutana naye bwana harusi.
Where are you today?
Je, wewe uko wapi siku
I leo? Tell you by the authority of God, all you denominations.
Nikwambia kwa mamlaka ya bwana, je, wewe uko katika dini?
I tell you by the authority of God, all you leaders.
Nakwambia wewe katika mamlaka ya Mungu, wewe uliye kiongozi.
I tell you all you so-called prophets.
Wewe unaitwa nabii.
You are not ready, amen, hallelujah, like the 5 foolish virgins.
Haupo tayari sawa sawa na wale watano wapumbavu.
You're like the man who came to the wedding feast with the wrong garment on.
Wewe utakuwa ni sawa na yule mtu alikuja akiwa na mavazi yasiyofaa katika karamu.
And the only way you can cleanse yourself is by hearing the word of God.
Na jinsi unaweza kujitakasa ni kuweza kusikiliza
neno. For we are cleansed through the word that we hear.
Na tunatakaswa kwa neno tunalolisikia.
We're cleansed by the word.
Tunatakaswa kwa neno.
By the washing of water through the word.
Kupitia kwa maji na utakaso wake.
You can listen to this radio broadcast and say, "Pastor, I don't agree with you." That's fine.
Unaweza sikiliza ujumbe huu kwa radio useme sikubaliani nawe mchungaji.
But there's coming a day you're going to stand before the judgment seat of Christ.
Pana siku utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu.
You're going to have a given account.
Na utatoa hesabu.
Why is my voice so alone in the land?
Kwamba ni kwa nini sauti yangu ilisikika katika nchi?
Both where I come from and here.
Mahali ambapo natoka na hata hapa.
What is wrong with pastors who can't be called by God and rise up?
Je, ni nini mbaya na watumishi ambao hawawezi kuitwa na Mungu na kuinuka?
And listen to the calling of God.
Na waweza kuitikia mwito wa Mungu?
I think they're too interested in making money.
Naamini wengi wana shughulika na mambo ya kutengeneza fedha.
They're too interested in how big a crowd they can get.
Jinsi wanaweza kupata umati mkuu.
And all those things, amen.
Na mambo hayo yote.
But I tell you now and I warn you now.
Lakini nakuambia na kutahadharisha sasa.
God is coming back for a remnant and you must prepare yourself.
Kwamba Mungu anakuja kwa ajili ya masalio na lazima uwe tayari.
For the coming of the Lord Jesus.
Kwa sababu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo.
I'll be in Kenya, Kitale.
Nitakuwa hapa Kenya, Kitale.
For the next 2 Sundays for sure.
Jumapili mbili zinazokuja kwa kweli.
Then I leave again for a short while.
Kisha nitaondoka kwa muda mfupi.
So as I said before, come and testify.
Kwa hivyo jinsi nilisema njoo upate kushuhudia.
What God is doing for you, amen.
Kila Mungu anatenda juu yako.
Hallelujah.
Amen.
And listen at the end of this broadcast.
Pata kusikiliza mwisho wa mahubiri haya.
And you will get information.
Utaweza kupata ujumbe chinzi ya kutufikia.
I'm going to read in Matthew 24.
Tasoma katika kitabu cha Mathayo 24.
And give us some salt from God's word.
Na tuweze kusikia kutoka kwa Mungu.
Amen.
Amen.
In verse and in Matthew chapter 24,
Mathayo mlango 24.
Amen. And we'll just read verse 4 and 5.
Na tutasoma kifungu chake cha 4 na 5.
Amen. And Jesus answered and said unto them, "Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many."
Yesu akajibu akawaambia, "Angalieni, mtu asiwadanganye. Mtu asiwadanganye. Maana kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi."
We have many in the land today or they're coming in the name of Christ.
Kuna wengi katika nchi ambao wanakuja kwa jina la Yesu.
They're saying that Jesus is the Christ.
Na wanasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye Kristo.
The land is full of people that believe in Jesus.
Na nchi imejaa watu wengi ambao wana imani hiyo.
The land is full of preachers, amen, that are coming and saying that yet he was the Christ.
Imejaa watu ambao wanazungumzia ya kwamba Yesu ndiye aliyekuwa Kristo.
Even saying that he arose from the grave.
Hata kusema ya kwamba amefufuka kutoka kwa wafu.
And that's how deceptive the devil is.
Na hiyo ndio shetani alivyomdanganyifu.
This is what Jesus said, not what I said.
Yesu alisema hivi si mimi.
He said, many shall come in his name,
alisema wengi watakuja kwa jina langu,
saying that he is the Christ indeed.
Na kusema ya kwamba mimi ndimi Kristo.
But they will deceive many.
Lakini watapata kuwadanganya wengi.
Hear my voice out there.
Sikiliza ujumbe wangu na sauti yangu.
How will they deceive them?
Je, watawadanganya kwa njia gani?
They'll use the name of Jesus.
Watatumia jina lake Yesu.
They'll use Christianity to bring people. The devil is not stupid. Watatumia
Ukristo ili ya kwamba wapate kuwafuta watu.
And then when he gets them in their clutches.
Na wakati shetani atawapata
katika. When he gets them in their churches.
Wakati atawashika katika kanisa.
When he's gone on the highways and the byways and proselyted people.
Ataweza kuwashikana na kuweza kuandaa na kuwafanya watu.
He'll make them twofold more the child of hell.
Na kuwafanya watu wajehanamu mara mbili.
Than they are themselves.
Kuliko chinzi walivyo wenyewe.
How will they do that?
Je, watafanyaje hivyo?
They'll use the name of Jesus.
Watatumia jina la Bwana Yesu.
Devil is not stupid.
Na shetani si mjinga.
The Bible says he's coming as an angel of light.
Biblia inasema ya kwamba anakuja kama malaika wa nuru.
Appearing to be a minister of righteousness.
Akijifanya kuwa yeye ni mhubiri wa haki.
But he will deceive many.
Lakini atawadanganya wengi.
People are waiting for someone to walk around, you know, looking like Jesus.
Watu wanangoja mtu atembee akionekana kama Yesu.
With a long beard, long hair and a white robe.
Atembee akiwa na vazi ndefu.
No, he doesn't come that way.
Lakini haji hivyo.
He comes in a church.
Anakuja kwa kanisa.
With a Bible.
Na pamoja na Biblia.
He says, I'll use all these things, amen.
Anasema nitatumia vitu hivi vyote.
But in the end I'll deceive everybody.
Lakini mwisho nitadanganya kila mtu.
He'll get people so called saved.
Atapata watu ambao wameokoka.
And then amen, they'll be allowed to do all the things that are against God.
Na watakubali kufanya vitu vyote ambao ni kinyume na Mungu.
No marriage.
Hakuna kuoa.
No holiness.
Hakuna utakatifu.
Amen. Just things that are for the church.
Lakini kukaa
the denomination.
Kwamba ya kwamba wako chini ya dini fulani.
With no dressing properly.
Wasipovaa vizuri.
Amen. And living like the world.
Na wanaishi kama sawa na ulimwengu.
And bringing all the world in.
Na kuleta ulimwengu wote ndani ya kanisa.
But
lakini
all in the name of Jesus.
Yote haya yanafanyika kwa
jina la Yesu. As they sing their songs.
Wanapoimba nyimbo zao.
They clap their hands.
Wanapiga shangwe.
With their mini skirts on.
Lakini wakiwa na skati fupi.
Half naked.
Wakiwa nusu uchi.
Amen.
Amen.
There's no problem. Plait your hair, it doesn't mean nothing.
Kusuka nywele haimaanishi kitu.
When the Bible says we ought not to plait our hair.
Wakati Biblia inasema ya kwamba tusishuke nywele.
And they dress like the world.
Ama kuvalia sawa na watu wa ulimwengu.
Amen. And the pastor's wives are the worst.
Na pia wake wachungaji ndio wamevaa ama kuwa vibaya zaidi.
Oh, they come in his name saying he is the Christ.
Wanakuja kwa jina lake wanasema huyu ni Yesu.
And they're deceiving many.
Na wanawadanganya wengi.
Oh, hallelujah.
Amen.
Get the word of God out there today.
Sasa upate neno la Mungu pale nje.
Your soul depends upon it. Amen.
Maana moyo wako unatarajia katika hiyo.
Amen. Amen. And verse 11.
11.
Verse 11 of 24.
11 na mlango huo wa 24.
And many false prophets shall arise and shall deceive many.
Na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi.
Are you getting the many?
Je, unasikia kwamba ni wengi?
Many shall be deceived.
Kwamba wengi watadanganyika.
Jesus said, few there be that find it.
Yesu akasema ya kwamba ni wachache watakaoipata ile njia.
Get this in your head today.
Pata hii katika kichwa chako.
You say, pastor, sometimes I wonder, I'm just among the few.
Nasema pastor, kila wakati najipata katika wale wachache.
Well, you thank God for that.
Shukuru Mungu kwa ajili ya hiyo.
Because that's the way it is.
Maana hivyo ndivyo ilivyo.
Many go the way of destruction.
Wengi wanaenda katika njia ya uharibifu.
Few there be that find it.
Ni wachache wanaoipata.
But people tend to look at the many.
Lakini watu wanaangalia ule umati.
And they say, well, I can't be in the few, I must follow the many.
Na kusema siwezi kuwa katika wachache, nahitaji kuwa katika wengi.
That's how many gets many.
Kwa hivyo ndio vile wengi wanazidi kuwa wengi.
He keeps joining on to many,
maana
many more.
Wengi wanataka kujiunga na wengi wengi.
But the Bible says, amen, few there be that find it.
Lakini Biblia inasema ni wachache wanaoipata ile njia.
Because it says this, many shall seek to enter in. Many.
Maana inasema ya kwamba wengi watatamani kuingia.
Shall seek to enter in.
Watatamani kuingia.
But they will not be able.
Lakini hawatapata kuingia.
Are you able today?
Je, wewe utaweza kuingia?
Are you able in Canada and other parts of the world that will hear this message?
Canada ama sehemu nyingine ya ulimwengu utasikia ujumbe.
Are you able to enter in?
Uko tayari, unaweza kuingia.
And do what you hear.
Na uweza kufanya kile unasikia.
Because the time is coming.
Kwa sababu wakati unakuja.
So some people are going to stand for the word of God even unto death.
Kuna watu watasimama kwa ajili ya neno la Mungu hata kifo.
And his church is going to be made.
Na kanisa la Mungu lazima lipate kujengwa.
Persecution will increase.
Mateso yataongezeka.
The time will come, but even children will rise up against the parents.
Wakati utafika ambapo watoto wataweza kuwa waasi kinyume na wazazi.
Your enemies will be those of your own household.
Na adui wako watakuwa ni watu wa nyumba yako.
You must remember that.
Lazima ukumbuke hiyo kila wakati.
Many people, relatives and kinsfolk and all those will turn against you.
Watu wengi, watoto wako na watu wa jamii watageuka kinyume nao.
Amen. People think it's strange if you don't run the same way they do.
Watu ufikiri ya kwamba ni mambo yasiyo sawa usipofanya sawa na hao.
I hope and pray that people will begin to listen.
Lakini naamini kwamba watu watapata kusikia.
Amen. And verse 14.
Na mstari wa 14.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come.
Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja.
What gospel?
Je, injili gani?
The gospel of the kingdom.
Injili ya ufalme.
Shall be preached in all the world.
Itahubiriwa katika ulimwengu
wote. Not been preached yet.
Haijahubiriwa bado.
Amen.
Amen.
We have many people going out preaching.
Kuna watu wengi wameondoka kuhubiri.
Talking about Jesus.
Wakizungumza juu ya Yesu.
What about the gospel of the kingdom?
Lakini je, injili ya
ufalme? Thy kingdom come.
Ufalme wako uje.
Thy will be done on earth.
Mapenzi yako yatimie ulimwenguni.
As it is in heaven.
Jinsi ilivyo mbinguni.
The remnant bride, Christ calling.
Wasalio ambao Bwana Yesu anawaita.
The kingdom come calling. Amen.
Ufalme wako anaitisha.
Hallelujah.
Amen.
God is going to preach it.
Bwana atahubiri ujumbe huu.
In all the world somehow.
Katika ulimwengu wote iwezekanavyo.
I don't know how, but by faith I believe it.
Haijalishi namna gani, lakini kwa imani naamini hivyo.
I can't do it all.
Siwezi fanya yote.
But I got God will raise up others.
Lakini naamini Mungu atainua wengine.
Hallelujah.
Amen.
Thank you, Jesus.
Amen.
And verse 21.
Na mstari wake wa 21.
I'm condensing this down somewhat.
Inaweza kufinya mambo haya yote pamoja.
And I pray God you get it today.
Naamini Mungu utaweza kuyapata siku ya leo.
Then there shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world in this time nor ever shall be.
Kwa kuwa wakati huo utakuwapo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwapo kama.
We have not seen anything yet.
Hatujapata kuona kitu bado.
As I look at the news and listen to the news.
Napo angalia habari na kusikia.
Oh, there's fierce weather all over the world.
Na habari za chinzi hali ya anga imekuwa katika ulimwengu.
Storms raging.
Kukiwa na mawimbi makali.
Floods.
Kukiwa na mafuriko.
They're getting snow and ice and winds in places they never got it before.
Na tunapata mahali ambapo hakukuwa na barafu nyakati za nyuma.
As you look at the news, you can see all these things.
Unapoangalia na kusikiliza habari za ulimwengu waweza kuona mambo haya.
So God's word is coming to pass.
Kwa hivyo neno la Mungu lazima litakuja kutimia.
Amen. But as nothing.
Lakini hiyo si kitu.
Men will look up and curse God.
Watu wataangalia na kumlaani Mungu.
They'll pray for death but it won't come.
Wataomba ya kwamba wafe lakini hawatakufa.
Because they've rejected the word of the living God.
Kwa sababu walilikataa neno la Mungu anayeishi.
Even the United States of America is beginning to fall.
Hata kule Marekani vitu itaanguka.
God is giving them leaders that will dissolve the nations.
Mungu anawapa viongozi ambao wataangusha ulimwengu.
And will disrupt the whole world.
Na wataweza kuangusha ulimwengu wote.
Amen. There was a time when God was somewhat with these nations like America and other nations that stood up for the gospel.
Kuna wakati Mungu alikuwa na inji kama hizi na mataifa haya katika injili.
But now those things are fading and fading and fading.
Lakini mambo ya injili yameondoka yote na kuondoka.
And now they're fighting for gay rights.
Na sasa wanapigania haki za jinsia.
And all these kind of things.
Na mambo haya yote.
You know, humanism, humanistic things.
Wakipigania haki za utu.
Amen.
Ambazo ni mwili tu.
Promoting, amen, democracy and all these kind of rights.
Na kupigania mambo haya ya demokrasia.
Above God, I mean.
Zaidi ya chizi wanaweza pigania Mungu.
Not that I'm opposed to democracy.
Si kwamba nina kinyume katika demokrasia.
God gave democracy for men to be free to worship and praise God.
Mungu amepeana demokrasia ili kwamba watu wapate kwa huru.
Putting women's rights.
Lakini watu wanaweza.
Gay rights.
Hali haki za wamama.
These things are becoming a religion.
Watu wa jinsia moja imekuwa ni dini.
It's becoming a religion in the world.
Na imekuwa ni dini katika sehemu za ulimwengu.
Amen. Just look at the last book in Proverbs.
Lakini angalia katika kitabu cha mwisho katika
Mithali. What God does for a woman. Amen.
Kile ambacho Mungu ameweka kwa ajili ya mama.
Hallelujah.
Amen.
And all these things are rising up in the world and preparing for the mark of the beast.
Na mambo haya yote yanafanyika kwa ajili ya maandalizi ya mpinga Kristo.
As the Thessalonians it says that the spirit of iniquity is already here.
Katika kitabu cha Wathesalonike inasema ya kwamba sasa roho ya uovu iko juu.
And only for those that are going to listen.
Na ni wale tu ambao wataweza kusikia.
And even in our church, stop rebelling at the word.
Na hata kanisani mwetu siwe kinyume na neno na kuasi.
You want to hear you here to do it.
Kila unasikia kufanya fanya.
Don't argue, it's in the Bible.
Usije ukawa mtu wa kulalama maandiko.
Amen. And all these things, amen.
Na mambo haya yote.
Hallelujah, because amen. It is a part of the word of God.
Maana ni sehemu ya neno la Mungu.
Amen. Long hair is a glory for the woman.
Na kwa sababu nywele ndefu ni utukufu wa mwanamke.
Amen.
Amen.
And we ought not to plait our hair.
Hatuhitaji tusuke nywele zetu.
That's a simple thing.
Maana hiyo ni kitu kidogo.
But it seems very difficult for most people.
Lakini vigumu kwa watu wengi.
You know, God is not interested in the ancestry of your ancestors or what they done.
Mungu apendezewi na mambo ambayo babu zetu walifanya.
If any man be in Christ, he's a new creature.
Maana iwapo Mungu mtu yuko ndani ya Kristo amefanyika kitu kiumbe kipya.
Find a simple thing like that, how you dress and how you behave.
Mambo haya madogo, chizi ya kuvaa na chizi unajipeleka kama mtu.
How will you go into deeper things with God?
Je, usipokubaliana nayo utawezaje kuinuka katika mambo makubwa ya Mungu?
And when that trumpet sounds,
na wakati tarumbeta italia,
perhaps you could be left behind.
Labda unaweza kuachwa nyuma.
Because
kwa sababu
it's not so much of what you have done.
Sio kila ambacho umefanya.
It's what you know to do and you don't do it.
Ni kila ambacho unajua unastahili kufanya na hujatenda.
Because you've heard something to do.
Maana umesikia kitu unahitaji kufanya.
But you won't do it.
Lakini ungeweza kukifanya.
You fear man more than you fear God.
Maana unaogopa mtu kuliko kumwogopa Mungu.
So that's why, well, I can't go to that church.
Unasema siwezi enda katika kanisa hilo.
You're just like the people that were back in the days of Jesus.
Unakuwa sawa na wale watu wa nyakati za Yesu.
They were afraid of the scribes and the Pharisees.
Walikuwa na Mafarisayo na Masadukayo.
But God is going to have his church.
Lakini Mungu atalijenga kanisa lake.
God is going to have his last day people.
Mungu atakuwa na watu watakaosimama katika nyakati za mwisho.
And you people out there that say you're saved and you don't even assemble.
Na wewe ambao unasema umeokoka na hata uendi kanisani.
You're disobeying the word of God.
Wewe unakosa kutii neno la Mungu.
Amen.
Amen.
You must assemble.
Lazima uende katika ushirika.
There are some people they fear their job.
Kuna watu wanaogopa kazi zao.
They fear their employer.
Wanaogopa waajiri wao.
Amen. Instead to tell their employer I'm going to church.
Kuliko kuambia ya kwamba mimi nitaenda kanisani.
Amen. After a time of praying.
Baada muda wa kuomba.
Amen. They're more worried about losing their job than going to church.
Wanaogopa tu kwamba watapoteza kazi yao kuliko kwenda kanisani.
So they let their employer take them to hell.
Kwa hivyo sasa yule mwajiri wao anawapeleka jehanamu kwa ajili
ya kazi. And such things as that.
Na mambo kama hayo.
Amen. We have people here when they go for job interview.
Kuna watu hapa ambao wanaenda wanapoenda kuuliza kazi.
First thing they say is I need my Sunday to go to church as a part of, it must be a part of my job description.
Kitu cha kwanza ambacho wanasema ni ya kwamba kwanza nahitaji niende kanisani Jumapili.
We'll even lose our soul over that.
Unaweza poteza moyo wako kwa ajili ya hiyo.
How will we make it when it comes to time to really stand?
Je, utawezaje kusimama wakati utahitaji usimame?
For God. Amen.
Kwa ajili ya Mungu.
And in most cases,
na zaidi kwa nyakati nyingi,
perhaps the people would, amen, respect you properly.
Watu labda watapata kuheshimu zaidi.
And they would give you the time off.
Na wataweza kupa nafasi.
As you pray for them.
Unapowaombea.
Amen, as be a witness.
Maana watakupa nafasi hiyo utakuwa wewe ni mshuhuda.
Afraid to speak out.
Lakini tunaogopa kuomba na kuzungumza mambo.
Amen, in the government, in the schools and everything.
Katika shule zetu, katika serikali.
We have to stand up for what our religious beliefs are.
Lakini lazima tusimame kwa ajili ya kile tunaamini katika imani ya Kristo.
Now they're fighting in America to try to take the currency in God we trust.
Sasa kule Marekani watu wanapigania ya kwamba waondoe katika sarafu yao maandishi ya kwamba tunaamini katika Mungu.
The devil don't like the words in God we trust.
Lakini shetani aamini katika hayo maneno yameandikwa katika sarafu ya kule Marekani kwamba tunaamini katika Mungu.
Don't worry, Kenya, amen, they'll come here and try to bring it in your school system.
Hawaamini hata hapa Kenya wanaweza kuja na kujaribu kufanya mambo haya hata kwa shule.
The devil will eventually come and try to take out the Lord's prayer.
Shetani atakuja hata apata kuondoa hata maombi katika mashule.
They'll try to bring in and teach about same-sex marriage. They already are doing those things.
Aanze kufundisha mambo ya jinsia yasiyofaa.
I'm preaching the salt of God's word.
Lakini naubiri chumvi ya neno la Mungu.
I'm preaching the word of God and it doesn't matter where it takes me.
Ninahubiri neno la Mungu haijalishi itanipeleka wapi.
Rise up, you politician.
Wewe inuka juu hata kama wewe ni mwanasiasa.
You rise up, you leaders in the nation.
Wewe ambaye ni kiongozi katika nchi.
Rise up, you Christian leaders and people, amen.
Inuka wewe ambaye ni kiongozi.
Rise up, amen, you spiritual leaders.
Wewe ambaye ni kiongozi wa kiroho.
And take back Kenya for God, amen, to the name of Jesus.
Wewe kurudisha nchi hii mikononi mwa Mungu kwa jina la Yesu.
Stand up and suffer persecution in his name.
Na usimame upitie mateso kwa ajili ya jina la Yesu.
And don't be worrying about the fear of man.
Usijalishe juu ya uoga wa mwanadamu.
But you just stand in the fear of God.
Lakini usimame ukimwogopa Mungu pekee.
And God will be with you like he was like with Daniel in the lion's den.
Mungu atakuwa pamoja na wewe chini alivyokuwa na Daniel.
Amen. Come up, right. Rise up, you Christians. Let us pray for the nation. Let us stand for the word of God. And now these are last days, amen. Keep listening. In Jesus' name, amen. Hallelujah.